Jamani hepa. Yeah. Watoto na nato mini gundi wanangongea ngora mida ya bundi CEO Chapo ni check tu atuna bundi Paul make a dubu timu ya ushindi I'm free Ndomana na mzuka mkali lazima upagawe kukaa nyumba moja na mnyama mkali ya smoke weed na shot za pombe kali alafu na suza na bia usingizi shwari kupa babaki wa usinibiza njo ugongewe uko timbo ifai usiko giza njo ungolewe chemical ale niko mabada chale story ni mabu ila akele ni male mkishaka kwenye biti moja hamna nani mkali ukimchawia mkali unaharibu mziki mkali twende na mama political connect tufike mbali haya mambo ya kuchukua sites ni kwa city kali I'm free media free nishaka taya interview ya BBC ukitaka kukata drugs kata kwanza PPT chochote utopata yes ukija kwangu utopewa na chotaka but sex kwangu napewa free mana tuna enjoy wote so lazima tudu tunaweza tukalala wote kala fiki tu wengine ni kama mandonga wanabonga tu naweza kusema mchongo umechonga kumbe analonga tu yes I'm free I mean free kitani free nyumbani free kazini free game free club free yes I'm free maison free element free kidimbwi free tunaweza kuteka meza we tukimbia bili yes tunaingia free but tunatumia mamili unaweza kupata chochote free but not my day free I'm free.